An yɛrɛw fɛ yan fɔlɔ, cɛ kunda sinantɔlanta bunagun kan Mali la championnat national league 1 cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndan ko don a tilemɔni kilenna bɛ daminɛ tarata nata mariskalon tile 10 k'a kun cɛ alamisa nata mariskalon tile 12 i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogoya min na kabini ɲina saison championnat daminɛna ɲɔgɔndanw bɛ tan bamakɔ ani jamana kɔnɔ an ka bɔ mali kɔnɔ k'an sen fa ka taa Sierra Leonekaw fɛ yen ni y'an ye muso sinantɔlanta bunagun kan tournoi ifo a zone atako fɔlɔ finali bɛ tan sini sibiri mariskalon tile 7 2020 san in na mali ale ni senegal de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan mali dege karamɔgɔ salum useni mohamed n'a bɛ wele use ale ka fɔ la waati dɔ sera mali muso sinantɔlantannaw fana u ka farafina jɔnjɔn dɔ ta use jigi dalen dɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ tournoi ifo a zone atako fɔlɔ in kan musow ka ɲɔgɔndan in ko don use y'a yira ko baara caaman de kɛra o siratigɛ la walasa mali musow tɔgɔw ka se ka don mali tarikiw kɔnɔ finali ɲɔgɔndan kɛnɛ ntolantan cɛɲi ko tɛ sebaaya de ko don ka sebaaya sɔrɔ fo dusukun fana ka lamin kosɛbɛ kosɛbɛ u se ka fɔ la mali senegal senegal mali o finali ɲɔgɔndan ma nɔgɔ sini ka da kan mali ni senegal o ɲɔgɔndan furadama ka gɛlɛn sinantolantan bunagun kan ko nɔgɔn tɛ mali dege karamɔgɔw ka fara mali muso sinantolantannaw kan u y'a yira ko puru ɲɔgɔndan jaabiw ka fara demi final ɲɔgɔndan jaabi kan o jaabiw y'o dusukun lamin kosɛbɛ kosɛbɛ ka final ɲɔgɔndan makɔnɔ sini hali n'a y'a sɔrɔ sɛgɛn kɛra hakilina jiginna mali ka boko naani min kɛra a ye sebaaya sɔrɔ a bɛɛ la pul tile fɔlɔ la mali ye sebaaya sɔrɔ gambi kan mali cɛni wɔɔrɔ gambi kanankolo tile filanan don mali ye sebaaya sɔrɔ liberiya kan mali cɛni saba liberiya kanankolo fase de pul tile sabanan mali ye sebaaya sɔrɔ gine bisawo kan mali cɛni fila kanankolo kɛra gine bisawo ta ye demi-finali ɲɔgɔndan min tɛna araba tɛmɛnen mali musolakaw ye sebaaya sɔrɔ cape vert musolakaw kan mali cɛni naani kanankolo kɛra cape vert ta ye tournoi ifo a zone a hakilina jiginna a daminɛna kabini fevriyekalo tile 25 tɛmɛnen a bɛ kun cɛ sini sibiri ani fana tournoi ifo a zone a tako fɔlɔ min bɛ musolakaw kofɔ farafina tilebiyanfan jamana seegi de y'o niyɔrɔ t'a la a jamanaw dantigɛlen filɛ Sierra Leone jatigi ka fara mali kan senegal guine liberiya cape vert gambi ani guine bisawo voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawurekala senido